Download it from ZambianPulse.com.
Zambia boys, akafutera tampako.
Straight out, LB
music. Akapondo na karwane. Let's dance, si dance wa pondo. Tini muli palisi ya chongo. Zambia boys, inatuso tu pondo. Fende lako timile kongondo. Nisi dance, chaenda fairo. Yesula mwisi tenge ni vine kokarelo. Mwineme na wafresh hot gay. Nifuna kusifira ikafika holiday.
Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys.
Awa pondo na wafika parada.
Boom, dance bose ya baso koneta. Nika punda ati boom, ima sila yonse fresh. Dance very heavy, chamu juni. Tuwe ti like a blazer. Bwela temu ni ya nevineko baby. Nika hit and line, noni dina fama deti. Bwela kuchipati nichi dance awa pondo. Zambia boys, wafika wankondo.
Let's dance, she dance our pondo. Tini muli palisi ya chongo. Zambia boys, inatuso tu pondo. Fende lako timile kongondo. Nisi dance, chaenda fairo. Yesula mwisi tenge ni vineko karelo. Mwineme na wafresh hot gay. Nifuna kusifira ikafika holiday.
Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Mechi dance, chari lo ala taito. Kaboom. Bakusha nani fulu kutu boom. Betamova, kwa debo. Lero tiko le wazashio kwa devu.
She dance wa pondo, strofi na makembo.
Barman, leta black label. Tizo rikut.
Nafika pasepo, ingana siya tubu. Wela kuno titiepo. Let's dance, she dance wa pondo. Tini muli palisi ya chongo. Zambia boys, inatuso tu pondo. Fende lako timile kongondo. She dance, cha enda fairo. Yesula mwisi tenge ni vineko karelo. Menawa fresh hot gay. Nifuna kusifira ikafika holiday.
Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Winter, winter. Akarwan. Let's dance, let's dance our pondo. Looking flesh, she could jacket in a londo. Zambia boys, akarwan in a kapondo. Ichi shipati, ichi shiti kapasondo. Ati boom, makelo kulum. Awati jonda bazamu ilapona doom. Lipati ya pasande, Diana Kasambi.
Let's dance, she dance our pondo. Tini muli palisi ya chongo. Zambia boys, inatuso tu pondo. Fende lako timile kongondo. Nisi dance, chaenda fairo. Yesula mwisi tenge ni vineko karelo. Mwineme na wafresh hot gay. Nifuna kusifira ikafika holiday.
Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. Apani, Zambia boys. AOC apa 419 Team Zambia boys timo ilapona kodin. SOC rich family rapota. Inama level 1 at buwanji bapipo.
Shimedia TIP CISO Sparks Mining Boss Mane by Dua.
Awe pondo mulivarasti pa Mike Zambia boys.
Straight out LB music.
ZambianPulse.com.